su escuela la mica. Etis ya pata kwanini. Nikipata nikikosa taridhika. Kutuma mama temi don't give up. Ekesho mwanga so kiza. Don't stop to run my dreams. Ukipata chance kimbiza. Maisha movie so tiza. Tena haya na miujiza. Yesu unavozidi kuwa so ndo unavozidi timiza. Slow, slow, but sure. Sing it, can't you tango, kiapua. Maisha safari pia ni atua. Upanda kushuka ni ngazi na wendo na mua. Better days are coming, better days are coming with me. I don't give and I don't give a fan. Better days are coming, better days are coming with me. I don't give, I don't give a fuck. Santa life is not easy, you know. Jia ni mengi mashimo. Amenipa ikimola naimba. Wana nita machino. Wana nubia mabaya ni drop. Kila kukikucha mina go. I make my life so easy. Tore bifa so la tito. Hivi kwani kwa nini mnapenda kuniona nipo chini? Kuna baba na mama nyumbani wananiangalia mimi. Amuishi fitini kila nikianza mnanipiga pini. Ila for sure I'm better than you, ndo maana nawapiga chini. I don't slow, slow, but sure. Sendika seka angu kia pua. Maisha safari pia ni atua. Kupanda kushuka ni ngazi na mtona mwana. Better days are coming.